bangi bafudde byakufuna songa bakolanga tulaba era ekyo kyekizadde okwetya okumanya nga baana batumbasomye nafunye okufa okusinga obusava abaganda talusembeza kumbi ofiise bayamawanga magadde ekintu kyotosanga mubali sebonsa bankuweze munyimbula bakona ebibuga obugoma
Come on.